This is a Dolly Sykes. Oh, my yeah, selector. Yo, 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 yo. Bunker Records. Also known as Mr. Missy Funny Prince Dolly Sykes katika hipa ni minatisha Atengi fanya bingwa na funika Bigia bus nne tano tisa sita sita zilo tanipata Nasifiwa kwa mapenzi ya madem Kila kona sasa wananita Nasifiwa kwa mapenzi ya madem Kila kona sasa wananita Nani nafudishi melu wako boss Wanapaga wambaka wananita Nani nafudishi melu wako boss Wanapaga wambaka wananita Nasifiwa kwa mapenzi ya madem Kila kona sasa wananita Nani nafujishe menu wako boss Wanapaga wambaka wananita Nani nafujishe menu wako boss Wanapaga wambaka wananita Tunafana nisho na masawa chimba chumba na shanga Dolly Sykes, Mr. Chicks, Julia, Lester, Freke, Dom, Dom, Dom Mwili mzima nimelipuka bwana Nimejipiga pamba brain, brain, style kama pere Katika fani mimi nipo fit Wacha nikupe face mama bass Kwenye mica pige beat Beka wale dead Imo na tudo Kama kawaida club Sisi wote ni watu wafujo Tunakomesha wale mabisho Wanaojifanya wanaleta ushindani na ila lakali yako Nipo nani chazidi kuwebo Labda maisha yawe mwisho hapo nipo mimi sito kwebo Ado nipe pamba I see Nataka kwenda faster discotheque Na mchumba go enjoy Malik John Agari Yosta Bay Wa baby DJ Nelly CDB Pamoja na kiara cake Kila Sunday nipo sleepway
Kwa mapenzi ya madem Kila kona sasa wananita Nani nafujishe menu wako boss